Aye.
Chicago tu.
Aye.
Si wanapenda kubang.
Ikusa tena.
Aujaipenda. Kumisha nini?
Nakupenda. Siku zangu za uhai wote. Nakukera. Upate kitu japo vyote.
Mama mtupoa kwa kikwita mentoru. Nkushika tabeto. Kaba mpaka kifuri beki flani mwa mnyeto. Eko na usigi nyeto. Mamenu ananizungusha kote Bruno flani Shevchenko. Mtoto nasi mtoto tui. Mtoto kifuani ndui. Bebe flani na dui. Yeso kai kiswangu. Shanga nyingi harafu kukulana ajui. Aujaipenda ya.
Siku zangu za uhai wote. Japoso vyote Kakupenda Siku zangu za uhai wote Kakukera Upate kitu japoso vyote
This love
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Oh, this love
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Hey, mama emu njoo nyumbani Nataka tucheze michezo budi kwa budi Kita kufika kileleni Takufikisha napita Mandela Road Natukiwa chumbani Nafunguliaga kamziki Alafu navua boxa Mare we upeni piki piki Kama mapenzi safari mama agiza inesi Takupa vyote la swezi kukupa stressi Achana na ono sema na pigia kesi Abaliza moto moto zita tunguzia gazeti
Nakupenda Siku zangu za uhai wote
Nakukera mama
Nakukera Upate kitu japoso vyote Nakupenda Siku zangu za uhai wote
Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Oh, this love
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama sali
Sweet, sweet, sweet
Yo, ilibidi ndroge jasho Libidi upigwe msaku Kupata wewe mama mtu libidi ni yazo Nisha maliza hapo chako changu changu chako Anasema tutachana mama mina Pika ntrapakua Na kama kila wana ntrakamua Umba tajambu wa minta Ingiza bili mama mdru kilipanua
Kakupenda Siku zangu za uhai wote
Kakukera
Upate kitu japoso vyote Kakupenda Siku zangu za uhai wote Kakukera Upate kitu japoso vyote
Tamu kama sugar
Sweet, sweet, sweet
Tamu kama pipi
Sweet, sweet, sweet